kumusaza maogola ente kateka ziri mujia nene okutandika essomero erio bwakabaka bwa Buganda ya Mutesa Nursery School mukutukiriza ente kateka eyokutegeka abaana ba Buganda abato mu byensoma. Omusasi wa Fese Kitende Nicholas ya Bilina.
Ssentebe w'abavubuka mu ssaza Mawogola Gerard Wangi munnabyanjigirize yakwasibwa obuvunaanyizibwa obw'okuggusa omulimu guno agambye nti baamaze okufuna ekifo n'ebizimba olw'okutandika essomero lino nga kati babulako kubirongoosa n'okussaamu ebikozesebwa era ng'ensimbi obukadde 15 bwe buteekeddwa mu mbalirira okuggusa omulimu guno.
Eddaala ery'okutandika naye ogamba ebitundu bibiri, ekitundu ekisooka ekyenyeetaagisa okusobola okutandika, ekitundu ekyokubiri kyenyeetaagisa okukola renovation oba okuddaaniriza. Twasooka ku process fetinga oba kozesa nyeekiya kitundu ekyokuddaaniriza.
Bwe tuba tukikoze after Christmas tuba tujja kimala mu January wakati ate nga bwe budde ttaamu ejjo okutuba ng'etandikira olusoma lwa gavumenti luddamu nga 2 amasomero agamu gajja kuddamu 26 January kitegeeza tuba tukalinaffe tuba tulina kuba kweze dates 2 tulina kusooka kuteekateeka wano nga tuzimba ate ne tubaawo ne weeks ezitakka wansi wa 3 tusobola okukikola mu nnaku mu bbanga lino ate tuba tusobola okutandikira mu nnaku z'omwezi nzabiri tano waziba nkulu nnyo mu mbeera y'amasomero ne mobilization.
Rasi BSFM ey'obujjajja muzzukulu wandu gwa Ssekitende Elisa Nicholas limusaza lya Bene Mawogola.